Radio Pulpit, 657 AM.
Gulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilthathe lele thuba ekseni kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth. Simbonga kakhulu uNkulunkulu osasigcinile, asasilondolozile imiphefumulo yethu sekhona enyameni, sisakwazi ukuvuka ekseni silalele lolu hlelo kanti futhi sibonisane ngezwi likaNkulunkulu. Ake ngiphinde ngilibonge ke leli thuba kubahle enhlapho ukusiboleka lona. Bahle uNkulunkulu aqhubeke nokukubusisa akwandisele kanjalo. Namhlanje ke mlaleli, ake sithi ukubonisana, siqhubeke njalo sibonisane ngezwi likaNkulunkulu. Ezwini likaNkulunkulu kukhona ukuphila. Ezwini likaNkulunkulu kukhona induduzo. Nanoma isimo esibhekene naso sinjengalokhu sinje, abantu abaningi bekhala, abantu abaningi bengazi ukuthi ikusasa libaphatheleni. Kepha ke manje uma usuhlala ezwini likaNkulunkulu, uma usufunda izwi likaNkulunkulu, likunikeza ithemba, likunikeza mlaleli isibindi sokuba oqhubeke nempilo. Ngoba abanye isimo ababhekene naso sibalethela ingcindezi. Umuntu azasho ukuthi uphilelane emhlabeni, aze athathe impilo yakhe. Kwesi sikhathi aze ancome nabantu abandlulile emhlabeni. Athi uyabona abandlulile emhlabeni ba-right kakhulu baphumulile. Okusobala ukuthi ithemba kuye alisekho. Kepha ke mlaleli, ake uthathe izwi likaNkulunkulu ukuzinikeze ithuba lokuba ukulifunde. UNkulunkulu uzokubonisa ukuthi kukani ukhona emhlabeni, ukuletheleni noma ukubekeleni la emhlabeni. Ake sibonisane ke ngokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Ake sifunde ke incwadi yamahubo chapter 50, ke sithi uqala ke laphayana kuverse 1. Siqhubeke nayo ke mlaleli, uwalelisise lamazwi. UNkulunkulu uzokusiza kakhulu. Verse 1. UNkulunkulu umnini mandla onke, uJehova uyakhuluma. Ubiza umhlaba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo. Esiyoni eliphelele ebuhleni, uNkulunkulu uqhamile ekukhanyeni. UNkulunkulu wethu uyeza, akayikuthula. Umlilo udla phambi kwakhe, uphahlwe yisivunguvungu esikhulu. Biza izulu ngaphezulu kanye nomhlaba ukuba ahlulele isizwe sakhe. Buthelani kimi abangcwele bami abenza isivumelwane nami. Kumhlatshele mlaleli, uNkulunkulu uthumela uJesu ukuba sibuyisane naye ngaye. Ngakho kubalulekile ukuthi ke uwamukele uJesu ukuze uwenze isivumelwane kanye noNkulunkulu. Izwana la iBhayibheli lithini? Buthelani kimi abangcwele bami abenza isivumelwano nami. Ngomhlatshelo izulu liyashumayela ukulunga kwakhe ngokuba uNkulunkulu ungumahluleli. Verse 7. Yizwa sizwe sami, ngiyakhuluma Israyeli, ngizakufakaza kuwe ukuthi nginguNkulunkulu, uNkulunkulu wakho. Mlaleli, siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wazikhethela lesi sizwe sakwa-Israyeli ukuthi afakaze ngaso ezizweni zonke. Ngakho-ke mawungathi kungani uNkulunkulu akhethe isizwe sakwa-Israyeli angakhethanga umuntu onsundu, waye akhethe isizwe sithize angakhethanga isizwe sithize? UNkulunkulu uyabandlula. Mlaleli, uNkulunkulu uzikhethele lesi sizwe sakwa-Israyeli ukuze afakaze ngaso ezizweni zonke. Lalela, verse 7. Yizwa sizwe sami, ngiyakhuluma Israyeli, ngiza kufakaza kuwe ukuthi nginguNkulunkulu. Usuyezwa ke mlaleli, uyakufakaza ku-Israyeli ukuthi kumbani unguNkulunkulu. Ngempela izizwe eziningi zimbonile uNkulunkulu owayefakaza ngu-Israyeli. Bekuthi lapho izizwe u-Israyeli endlula, ezinye izizwe zibabaze, ezinye izizwe zibaleke, ezinye izizwe zisho zithi ke uNkulunkulu ka-Israyeli uNkulunkulu onamandla, ngenxa yokuthi ke wafakaza. Namhlanje ke mlaleli, uNkulunkulu akasakhethi ukuthi ufakaza ngoba wena umungenza isivumelwano ukuze umkhonze ngeqiniso. Kuverse 8. Angikho kujezisa ngenxa yemihlatshelo yakho, iminikelo yakho yokushiswa phambi kwami njalo. Angikuthatha inkunzi endlini yakho nempongo ezibayeni zakho, ngokuba zingezami zonke izilwane zehlathi nezinkomo zasentabeni eziyizinkulungwane. Ngiyazazi zonke izinyoni zasentabeni nezilwane zasendle zaziwa yimi. Uma bengilambile bengingekutsheli wena ngokuba ungowami umhlaba wonke nokugcwala kwawo. Ngiyakudla yini inyama yezinkunzi, ngiphuze igazi lezimpongo na? Nikela kuNkulunkulu umnikelo wokubonga, uzigcwalise izithembiso zakho kophezu konke. Ngibize ngosuku lwenhlupheko, kiya kukukhulula, wena uya kungidumisa. Kepha komuphi uNkulunkulu uthi, yini ukuba ushumayele izimiso zam, uphathe isivumelwano sam ngomlomo wakho? Ingani uyazonda ukuqondiswa, amazwi am uwalahla emva kwakho na? Uma ubona isela uvumelana nalo, neziphingi uhlanganyela nazo. Umlomo wakho uyekela ebubini, ulimi lwakho luqamba inkohliso, uhlala uhleba umfoweni, unyefuza indodana kanyoko. Lokho ukwenzile ngathula, ushaye sengathi nginjengawe, ngiza kukulaya, ngikubeke phambi kwamehlo akho. Qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu, funa nginidwengule, kungabikho osindisayo. Onikela ngomnikelo wokubonga uyangidumisa, oqaphela indlela yakhe kiya kumbonisa insindiso kaNkulunkulu. Mlaleli, ake uzame ukumkhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Abantu abaningi namhlanje sebadidekile ngenxa yezinto ezenzekayo mlaleli ezweni esiphila kulo. Abaye bakhonza uNkulunkulu ngapha, abaye bakhonza oNkulunkulu abaye ngapha. Ngenxa yokudideka mlaleli, abasazi ukuthi manje bathathe ini bahlanganise na. Hluka ke wena mlaleli namuhla, ukhonze uNkulunkulu owadala wena ngomfanekiso wakhe. Ukhonze uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Ukhonze uNkulunkulu oyisiqalo nesiphetho, hayi abonkulunkulu abangenzanga lutho. Mlaleli, abaye baze bachaze bathi thina sikhonza uNkulunkulu simbona ngamehlo. Mlaleli, lena lo uNkulunkulu ombona ngamehlo udaleni, wenzeni, akakwazi even nawe mlaleli. Ngakho ke khonza uJehova Sebaothi, khonza uNkulunkulu ophilayo, ungakhonzi ezinye izinto. Ngenxa yesikhathi ake sime la mlaleli, ngilithatheke leli thuba ngilibisele kubahle bahle intambo sekwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
But there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.